najua ndivyo hapa nilitua. Kwa wale wananijua na mimi mshanitambua, sijatoka kimziki lazima nitatoboa. Najua uchungwa jua ndio maana siogopi mvua. Merevu shangamua mafalo na tatua makahuna wakilisha ndivyo hivyo ishakuwa. Najituma kimziki ili kutafuta riziki, haya maisha ya dhiki yamefanya staminiki. Nyumbani simakiniki, maskani siaminiki, nimeamua kubadili hilo mjue marafiki. Namwamini Jalali anaefanya zote hali, najua nikimkubali kila kitu tenda shwari zaidi ya mshwari. Mkubali mkataye mwaka huta nikubali, kufika pasio ajali mwenze nimetoka mbali, wala sikupanda gari Mola kanipa kibali. Zia Alpha Chris 21-5 vitu kali high five na makali ka knife. Ni hii mchezo huu mwaka taratibu tukiwaka, ukimwaga ukichota itabidi tumekuacha. Working hii brain mchuma new game, niweza zidi hii fame ndani ya ATL ni vinoma kiflame. 1-2 ndio game 12 mark no shame, surudi nyuma kublame. Nataka flow hii beat wajue mi ndio beast, ni mwaka wangu I say wakuvuma kustay, niweze get it pay. Ni akili na instrumental, hakuna cha kufumble, niko very humble. I don't trump trouble, wenye chuki watanichuki, maheto swatahama, hawana kwa salama, watatupi walawama. Kuwezani na mezani usijifiche kwa mezani, samaani jipenjia sindilia wawa.
Let's go, we hustle all day trying to make us fabulous. We wanna get more followers, we pray God that we blossom like roses on a grave. We call life breezy, they call me galaxy, cause I rule the world. I hold the stars high in the Milky Way. You niggas hate me and a piece gonna head. I'm the top boss, you're walking out of my wings. Super turned up, no hater can bring me down. My way, no block, you still wanna block. You just go to fade away, to give my life away from my horror, cause the weekend you crumble. I'm strong like a lion in a rumble when I speak. I'm balling to the sky, you run down wild like a shooting star, yeah. Got money in my pocket, got hip hop in my pocket. I hover all the world, but no Jehovah Witness, yeah.
That ain't three cross, he's Ronald to the Royce. I'm playing the boss, they ain't gonna see me. I'll pass like a ghost, this year is war, I promise of course. Last year was 12 years of slave, this year 24 years Myongo bila shave. Maybe Blast definition of his own blade. Ama ni ali man, anaishi kwenye cave. Sina any record kwa Kiriako to bigo. Nikimona ana kam na chomoka tukijiko. Nina manokia na masamsang, nini ni mawiko. You got six pack lakini siku niliko. Humwaka I'm rep my hood in a co. Jaribu kuleta nyef nyef nita kukaba co. Bully kwa imta wana nita fato. All bitches fear me, me wend around so.
Leo niko soba sina miwani, niko fast kushinda rover ya ndiwani. Nimetoka mazishi ya tuva tuva ziwani, natembelea juu ya maji ziwani. Cause nina imani hakuna kitu iwezekani. Uliza Kirobi na Robi kapito niko ndani, sina shinda na Ruby na kapito na mani. Uliza na Irimo kama simuletea hani, mlize kama maneno sikefanya mizani. Ini prisoner worship siko studio ni kanisani. Nyima rapa ingieni mshiko na Kirom simbia dirishani. Ambia marepo punguze joto asijitia mipira gerezani. Show maiti na tema mistari na watu wa jenezani. Kono tajibari haiti okiuliza uliza kwani. Kono teshi kusema laiti ungejua laiti gani. Kicho kibovu na kuzika kama iti gani.
K-U-S-H-A or the B-B-4, can we be the same? Not a glimpse, bro. This flow got your girl on repeat mode. Yes, it is my year 2015, bro. These guns here don't need reload. These girls here really need us, we don't. These boys here get you drunk, we shout. It's my year 2015, bro. This year I'm in here, the end's near. King's here, a drink cheers, the day's clear. We're here, your flow's mere, don't get near. And the real fear, don't get scared, but it's here. I drive you crazy, no Schumacher. No Schumacher, but bam, I ram to your car. Got a really strong flow, be do your work out. When I say it, I'll make it a man to more car.
My first gift, my first toy was MIC. No wonder it's no surprise that my first word was Doremi. He ina maana kwa rap game, mindo the acid. Kunifikia lazima ukam na litmus paper ya kutest ATL. Twa uza CD hata kushinda kampuni ya trust. Msupa huyo boy hakupendi, akona last. Ngoja akutoe chini uoneka hilo penzi lita last. Hip hop prison me who splatter sentences za mistari cast pattern. Misi nanga mood swing ama periods. Monthly na flow zangu hukam lyrically. Na stinka nyuki na place nimepita na wachama kata 2.